Mara akifa osi
mwamba
ana matatizo
mwamba
tajiri hana baya
mwamba
yani amenyoka
mwamba
nimezunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa ye anayenifa mwambe anajua inawachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye amwezi kukata na mkumbatia Amnifanyi chochote tena namshika namchumbu amsemi chochote nambeba pia Amnifanyi chochote huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote Mama Amina bele Amina bele bele
Mama Amina bele Amina bele bele
Mwacha pite mbele apite mbele mbele
Mwacha pite mbele
Bahili
mwamba
tena hajarogwa
mwamba
tajiri amenoka
mwamba
nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa ye anayenifa mwambe anajua inawachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga ye amwezi kukata na mkumbatia amnifanyi chochote Na namshika namchumbu amsemi chochote nambeba pia amnifanyi chochote huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote mama mina bele amina bele bele
mama mina bele amina bele bele
mwacha pite mbele